exclusive from tenermusic.com.
Zep
Cash. KC Lekol Production.
Hey, nyimbo ndime na gaimba, inaga mundi mepita mwemba. De mwana wa Garrison, jamu wana huyana nina soni. Advocate,
Keti na Chifaza, Pan African Community Center.
TNR Music.
TNR Music Promotion.